kwezinye insuku ukuvuke uzizwe uflat, nami ke kungenze ngivuke ngizwe impela ukuthi hayi kuyaheleza nje kimi. Kuyazi ukuthi impela simele ukuba sigcwale ukuthokoza kwenkosi, kodwa uthole ukuthi sizwe siflat lokho ongachazeki. Kuba kanjalo manje, kwenziwa njani esimene sinjalo? Angiqale ngibingelele, thokoze ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh. Ngingusibono BT wakangema, ungumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Ngelinye ilanga kwakusesekuseni, ngokwejwayelekile ngiyaye ngifunde izwi futhi ngikhuleka. Ngangivuka kanjalo kuyimpilo kimi. Kwangekho lutho olurongo, kodwa intokozo nokuthula okujwayelekile engiye ngikuzwa uma ngiphambi kukaNkulunkulu kwakungekho nhlobo ngingakuzwa. Nakho ngathandaza ngathi, Nkosi angisese, angijabule. Kuphela kodwa engikwenza njengamanje ngize kuwe phaqa. Lokho kuphela okwakukimi, futhi okuhle ukuthi uNkulunkulu uyakuqonda lokho. Jesu uyakuzwa ukuthi uthini, naye wahamba emgwaqweni yothuli yakulo mhlabathi. Angisho ukuthi kulolo suku ekuseni moya ngcwele wangiholela kulesi sahluko, Jobe 1:21-22. Wathi, ngaphuma ngize ezalweni sikamame, ngiyakubuyela khona ngize. Jehova wapha, Jehova uthathile. Malibongwe igama likaJehova. Laleli, kukho konke lokho uJobe akonanga, akemthelanga uNkulunkulu kuyo. Uma uyazi indaba kaJobe, uzokwazi ukuthi wabheka nenkela kayitheka izimo nobuhlungu bempilo, futhi ezikhathini eziningi wayengasese engajabule. Kodwa ukwethembeka nokwethemba kwakhe uNkulunkulu akukaze kuzamazame. Jehova wapha, Jehova uthathile. Imizwa yethu iyakhula, iyancibilika, nenhliziyo iyaqina ngelinye ilanga, ngelinye futhi ivese ichitheke njengamanzi. Kodwa izwi likaNkulunkulu limile liqinile kukho konke lokho. UNkulunkulu wethembekile kukho konke, uyakuthanda kukho konke. Yingakho noma ngabe sizizwa kanjani kumbe sinjani, yingakho noma ngabe sizizwa kanjani kumbe sinjani, singasho nathi sithi malibongwe igama likaJehova. Amen kuleyo ndawo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Uyithole devotion eFresh insuku zonke, sithumele WhatsApp nombo lethu ethi 067 706 0077.